kulankan oo looga hadlayay wax ka qabashada arrimaha isku dhafka sida arrimaha amaanka, dardargelinta howlaha maalgelinta ee dowladda hoose ayaa waxaa shir guddoomiyay guddoomiyaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye, Cabdullaahi Cali Watiin. Shirka inta uu socday ayaa warbixinna waxaa looga dhageystay agaasin waaxeedyada kala duwan ee dowladda hoose, gaar ahaan waaxda dhulka, nadaafadda, waxbarashada, dad degista iyo waaxda canshuuraha ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye. Guddoomiyaha magaalada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa ka warbixiyay kulanka muhiimadda u lahaa iyo ujeedada looga hadlayay.
Diyaar saarnaa arrin bay buu muhiim ah oo magaalo muhiim buu ah oo muhiim ah keen horo ka hadlaan bay buu ah ma kamaran oo arrimaha fasaxa dhismooyinka ee xisaabsanaaya dadka idanka maasniin suumay banka aan joogay farin dowladdu san ka joogay idan bay banka ma nagaan oo arrimaha dhismooyinka dowladdu ka yahay dadka may buu ah waa mid tarahan qaadan bulshada mudan idanka maasniin inta may buu ah dhiman may buu insha Allah oo gaadan rajeyna maadaama ay raayso artaasi may war badan qadan ka badbaadaysan tan kale arrimaha oo may boo oo may ka dalnay oo suuq weyn magaalada Baydhabo dhibaatooyin far badan may boo yaan tan dambe may baa ku jiraayta suuq may baa maalmo maalinta dambeeyay boo horlimay boo ha shiimishay oo may boo aan badahay horlimay baan buus mahay dadnar dowladdu hoos may baa artaasi may boo aran gaar may boo haya insha Allah oo aragana kuno may raayis kala talaana dadku qosay oo dhan oo ka jaramay boo laama abni laama abni may boo oo ngori insha Allah suugan buusimi ee eedamay buumeerayse hadaf magnagade dowladu hoosmeeyay jeedeen waana insha Allah oo taliyaas waana insha Allah oo fuli doonaa kuna kala taldaana laamaha amniga ee magaalada Baydhabo kala taldaan in number 2 ganacsiga shidaalka iyo ganacsiga buuha ee ismooyinka bindaanka magaalada may bolimbi ama suuq usmay bolanka asaas oo magaalada banaash limbi dabaan maadaama ganacsigeedan bilirdahay dastagana asnaay buu ahaan ganacsiga jumay buu ahaayid may baan bilirdahay ee dabaan meel fadhay in walaal jumlada iyo tafaariib ka saabsan walaal jumlad ka saabsan oo may baroos ka saabsan ee meel fadhay may buu in maarna libi binaad limbi oo sheegade dhisma iyo may buu shidaal sheegade in libi ka baad madtaas lifuli ka baad dowladu hoos may insha Allah soo bidoontaa in may buu ahaan dadka may buu ahaayid jeengadaha kor dhisadeen oo dukaaminka may buu baqaarkan faaruq ay fadban walban ka jarno oo jeengadaha kor dhisan insha Allah jeengadaha la baabay la furo antum daay suuga kheerti oo may baahan badacdo shal duunay kamid ahay may baahan si toos insha Allah may baa ganacs doona
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye ayaa maalmeed dambe lagu qabanayay kulamo lagu dardargelinayo horumarinta arrimaha bulshada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaye.